te kuseva noku mukashana no lo kai uobe alei vignola kuya kuya neilipo mulumendo no lo gelo alei vignola awe kuya neilipo
fedwalk.com
Ela yum Ita fuaka tu pepe ti munikano kurusa tulakai Kala mule pechi so chikaya ngate kala ni pepe ki mani bachka uru
Chibri skipi di bidai pundi tin bende tin sudo Waskele kai muido
Zina ipa vilima
Kaya wavo wazi wafo Tore mchikulu ake Amo feleka Degree Degree down nigga Tefeba samova singa tapadi penini piki Ichidiongo bizo kui vinyola Umuna nkwe kale fi haipelesha Na pantaruva pa weekendi Iyo umutondo wa besti Elo nishi kembo na uja Anisipa mofi ae ha.
Kuya neibo
Chimona gai uobia le vinyola mkashana
Kuya neibo
Ja kupeshe ha.
Iwe kuya neibo
Chimone chito fuebo big Manita tu sala,
tia neipo, tia neipo,
njeverea e.
Ifa iti monika na feo kuruza turaka, hela ya.
Ifa iti so chikaya,
ita fuaka tu pefu iti so chikaya.
Digi mani baisa ura,
hela excuse, titeli cosquiz. Tei pati kaba pera ngata pa space. Shikuro ni nkwela, ninjari mwela, narusa lechi mwela, sinonga sine ni nkwela. Uri ya neipo, kubo pefi di ponji, tila shima pepo, ndefo ae kama pepo. Nangoni papa bonji ture filipo Nelonga chiri viso Inshala vaso Nola wakumpa kwe Kaso ndatumpako Kairishi chiri kumu kaka ofo shaskirako Kangwa tumafoni kwa wawanja skirako Yoko gala Wainja skirako
Tefeba samova singa tapadi peni nipiki Ichidiongo bizo kui vinyola Umuna nkwe kale fi haipelesha Na pantaruva pa weekendi Iyo umutondo wa besti Elo nishi kembo na uja Anisipa mofi ae ha.
Kuya neipo
Chimona gai uobia le vinyola mkashana
Kuya neipo
Ja kupeshe ha.
Iwe kuya neipo
Chimone chito fuebo biki Mani tatu sala
Tia neipo
Tia neipo Njewele ae
Bidai ponde team blande team sudo Squala boy na di priyes That's when you thought it's over Yo kid Atingi kare nga Wapo papa na preno kwa wula otini Leka mpanti pwes kali nangu tili fiko tina Ela ke baby fiati tuwari lwari Shiri yose kusenda kari stati Tuwari pari tuwari pari Kwa mpani kusende fiala yose Weda siri mpio mdo chibo fuala yanzi Nefo mdo beri gede ne chufula mo yose Atisha nyafo
Kuya neipo
Ela ke ushe ula diei
Leta
Spanani mkanoko kwele
Leta
Bati hiri kofiria eliyo
Leta
Waskele kaipa wira
Tefeba samova singa tapadi peni nipiki Ichidiongo bizo kui vinyola Umuna nkwe kale fi haipelesha Na pantaruva pa weekendi Iyo umutondo wa besti Elo nishi kembo na uja Anisipa mofi ae ha.
Kuya neipo
Chimona gai uobia le vinyola mkashana
Kuya neipo
Ja kupeshe ha.
Iwe kuya neipo
Chimone chito fuebo big mani tatu sala
Tia neipo
Tia neipo Njewele ae
Shawama tulimumpanga Amabungo na makole nje kubalika Bali ipa watu uzu lefafe euro Bali kwacha ulefafe euro Bali tute ulefafe chokoleti Kuya neipo we don't tolerate Bali chisenso lefafe birimo It's a fact yawe iwe biri u Bali tebolo lefafe niki Bali Facebook ulefaya we chat Bali makitu ulefafe tupaki
Tefeba samova singa tapadi peni nipiki Ichidiongo bizo kui vinyola Umuna nkwe kale fi haipelesha Na pantaruva pa weekendi Iyo umutondo wa besti Elo nishi kembo na uja Anisipa mofi ae ha.
Kuya neipo
Chimona gai uobia le vinyola mkashana
Kuya neipo
Ja kupeshe ha.
Iwe kuya neipo
Chimone chito fuebo big mani tatu sala
Tia neipo
Tia neipo Njewele ae
DL Cups one. Soft. Show slack. One one. What up? Nani G. Sun boy. Me shake igwe. Tunch. Yamsi. Kakonkati. DJ Soko. Simple Nako. Dunya Sok Sok. Castro Sprague. The gun is on. Batman 5. Number one stunner. That's man.
Ha. Nigga Banjo. Ha. Yo, cop, cop.
SOG Classic Music.
We should
not
move
ZWAP.com.